Awusukani lapho madoda emsakazweni qala uthe FM sihlezi nje kumnandi kuthelile. Awuthi ngilandele ingoma ngoba khona insizwa la ngihleli nayo umlaleli. Mangabe sanda ukufika ndoda yamadoda ngizolanda uShamaza. Awuthi ngilandele ingoma lapha ngilanda iqala halika chafuza lapha lithi ngiyethemba ngiyobabona. Thokozele ingoma ekhaya. Ngibambe mlaleli singibambe singibambe ngoba isikhathi sihamba Shamaza ndoda sokumukela emsakazweni wethu ngapha uhlelo yazi nawe sihamba ngalezi samasiko
bungani omkhulu mangibonge nami mangibingelela abalaleli bonke beqala kutsha FM lo khulumayo ubomi musa wakamkhwanazi
right mfowethu ingaba indaba esokubizele yona ndoda yamadoda namuhla ndoda besanokubeka icala hali kashafuza ngale viki elindlule manje sokuhamba umfo wabo oshona engozini yemoto ngabe ungaphawula uthini mfowethu ngoba ngathi kubukeke ngathi indima yamasikandi yaphela manje mfowethu
mfowethu mangiqale ngokuphawula ngokuthi ithi duduzekani bakwabo umbovu ngalokho okwenzekile alehlanga lingehliyo sikhala kanye nabo ngeke size sithi umakoti wamaguma wonke lo mhlaba
kunjalo kunjalo
futhi indlela yethu sonke ngoba uma uthi angizu udlule ekufeni uyazikhohlisa ngoba indlela yethu sonke nanoma singazi ukuthi nini kuphi futhi nobani mfowethu
number 1 bafo saqala ukuyibheka le ndododa le ndima mangabe ubheka kahle ichala hali kashafuza lifike lapha emculweni ngiyacabanga 2001 lapha ayekhiphe i-album ethi uzovuma mfethu wena ukuya ngawe ungathi iliphi ichaza elalibambe ichala hali kashafuza kule ndima yamasikandi
mfowethu ngingathi ichaza abelithathile kule mboni yomasikandi ube uqale engadumile kodwa kuthi uma kuya kwesikhathi ase uyaduma
useyigida ngoma lapha kumagcokami
ehe
aha
usese basahlangene nje bonke ngathi nebhova
lokhozi qala kutsha FM sihlile lapha nensizwa umfoka mkhwanazi uShamaza omkhulu Shamaza ndoda yamadoda ingabe ndoda ukuya ngawe ubungathanda ukubona intsha yethu noma ubungaqhizelela ukuthi intsha ithatheni lapha ku komjikijelwa umfoka ngubani
mfowethu ngingathi komele ukuthi umjikijelo kube isibonelo esikhulu elushweni kakhulukazi ebantwini abasha abasalandela kwezamasiko. Kumele ukuthi bathathe la agcine khona yena umfoka mbovu.
Awu noma kanjalo. Lapho umlaleli uyokhumbula ukuthi sesiya lapha ku June 16 mfethu engabe nina niqala butsha nje nonkana yini into enihlelile ukubungaza lolu suku elibalekile kangaka mfethu
mfowethu zonke izinto zime ngomumo kuhle kwezikhali zamantungu. Zonke ithupha ziye gwayini mfowethu. Ngingathi nje mfowethu uhleliwe okuningi ukuze sizokwazi ukugubha lolu suku lika June 16.
Ngabe
bakhona abaculi njengokhuzana umfoko kaMpungose.
Right.
Oshwini nomtekhala bazobe bekhona bazokwazi ukunika abantu abasha ugqozi. Nakhona bazokwazi ukuxoxa nabantu abasha ukuthi bagcina sebini la kule mboni yomculo kaMasikandi baqale kuphi bagcina kuphi.
Mfethu ngizwile ngandlebeni ngamahlebezi lapho bathi lapha kuko ecala butsha khona ohlelo elinibambile nje la ukuthi khona nini nisiza abantu abasha ngezamasiko nibasiza ngokuthi bazi imvelaphi yabo. Ngoba mfethu masingathula sibheke intsha isiphila le mpilo kaJoji esikhathini esiningi ngoba mawungathula ubheke kuyenziwa i-21st kodwa umemulo wenziwa kwenziwa i-baby shower imbelekwa yenziwa mfethu. Manje ngathi le project yenu mfethu ihamba kanjani yini enihlelayo lapha?
Mfowethu ngathi leli qembu lethu sifundisa ulusha nezingane ezisakhula ezisafufuza ezisawufuna lomlando wamasiko. Sibafundisa izinto eziningi njengokusina, njengokucula, njengokugida nje kuningi esibafundisa kona ukuze laba abancane abasafufusa bakhule bayazi imvelaphi yabo. Ngoba esikhathini samanje mfowethu njengoba usho uthi ulusha lanamuhla abasalenzi usiko abasalandeli sebeyenza nje sebephila impilo kaJoji mfowethu. Yingakho abantu abaningi izinto zabo sezingasaqondi kahle noma sezingasalungi kahle empilweni zabo ngoba sebegxile ezintweni zesilungu mfowethu. Ngoba le emandulo ngeenkathi zomkhulu wethu ibingekho lento yoJoji, bebephila isi.
Right, mlalele. Awu, soka matota. Icha noma kunjalo matota, khuphula ipopa lakathi umtekhathele uyekhuleni. Awu matota. Othi tikatika zabathithi nduku. Tata mo chefema sisizwe njalo no Shamazi omkhulu Shamazi
bukana omkhulu
mfethu ngiyabona ngiyabuka lapha ku Facebook ngiyabuka lapha ku Instagram bayakhala bazali ndoda bayakhala bazali kunombuzo la ndoda engikuphathele wona khona omzali laphana uthi uTebowa kaMofokeng uthi ucela ngibuze ukuthi niyenza njani lapho eqala busha ukufundisa intsha ukuthi mhlawumbe le number ye teenage pregnancy mhlawumbe engehla uthi uqala ngimbuzele kuphela ukuthi niyenza kanjani lapha eqala busha
mfowethu. Ngingathi kuleli qembu lethu kukhona omama abadala
right
abamlomo mkatshubovu, kukhona namaqhikiza aphethe amatshitshi, kukhona nenduna yey'nsizwa, kukhona namakhehla. Omama abadala yibona abakhuluma nezingane zamantombazane ukuthi impilo yabo kwamele iphathwe kanjani, nakhona ukuthi uma ngabe intombazane isiyendile isiganile mhlawumbe isiyendele kohadebe noma komkhizi ukuthi kwamele izinze
kangakanani,
iziphathe kanjani.
Yebo mfowethu.
Nobaba bakhona obaba abadala bakhuluma ney'nsizwa ukuthi uma uyinsizwa kwamele
uziphathe
kumele ibe njani emntwini wesifazane uma ngabe usethathile.
Ungatholi sobhizi ushayana nomfazi ekhaya, iy'ngane zilala zingadlini.
Ehhe mfowethu.
Awu
kuningi mfowethu nje esingakhuluma ngako mfowethu.
Awu ngenxa yesikhathi samaze ngiyophoqeleka ukuthi ngiyibambe. Kodwa mhlamaze singathembisa ukuthi sizobuya futhi kusasa sibuye sikuthinte, uzosazisa kwezinye indawo ngoba ngiyezwa ukuthi kuthiwa ne-project lapho ikhona, kuthiwa yini i-can ikhona lapho. Sicela ukuthi nakusasa uzobuya mfowethu.
Kunganomkhulu.
Engabe mfowethu imniningwane abantu mabanifuna ukuthi nize nizokhuluma nengane noma banifuna kunama-event, kumele banithole kuphi? Banitholakala kuphi mfowethu?